Remember where you got it first.
www.djericom.com.
Ebinketa sijebaka ulirize bigambo byange ebinketa sijebaka obanga nawe bambiboli jangwe no tusinde naku sebakanze sitekira ulirwendo ozani kabesiga bwe muba bwavu wajiri kumi nayo mukwano kujja kunzita tegereza kwena tuka wabi eyali omukyala bwe yandikulira naye tinjagadde amanye tibiri byakoma sikyabiddira yankuweeno naye tikomawo tube mukwano gwe twali mwedda
kakati Seruganda osanze mmaze okuwandika ebbaluwa eno nanjagala ogitwalire eri yali mukyala wange
kubanga
wali wetwakoma tetwategeragana kakati mbadde njagala ate tudde mututegeragana eyo ebbaluwa eno
Seruganda
siiyo togibikkula kale
mpulira
Dia madamu na iti chimanyi yokusoka osula yotya ejikuteganye ejo jebali nnyo lumuna ulira nti wali mulwadde sajja kulaba na iti sonyiwa wenamanyira nali mukufiirwa asuubire nti bwawa nadda kuba nakulaba ng'oli nebbaatu nawulira nze kiniga muli lwaki na iti yetonzijukira nawulira bubi obulamu bwange agalya gange awo nensolobeza bwe buba bwavu obwakutiisa kati nagulayo n'akamotoka yankuweeno naye tikomawo tube mukwano gwe twali mwedda luli oluyombo lwakoma naye lwakiweza mu byekiti nnyo bbaluwa yeeno naye tigisomi kunziremu kukyolowooza omubaka oyo bambi gwe ndumye nga mukosita ejja kukiriwa wabula bobanga ogiddamu kyenkusaba bwe butanvaamu lala lala nayiti mpulira bubinzi lalalalalala nayiti jula nakufa lalalalalalala nayiti mpulira bubi lalalalalalala nayiti jula nakufa
envaako naawe Seruganda badde mayiti dine nayiti ebadde
ebbaluwa
Seruganda zibye ebbaluwa ndoza kanveeko bive
tobivaako yongera onsomere wano sitegeddewo
bulungi
okomye wano wakatikati gena maaso
obawawulira nga tinakunyiiza kati nayiti nsaba kisonyiwo ekyobutambuze nakikomya dda era omukwano ngukuumira ggwe maza kabanga nga neekuuma ne bundabakuteekwa kukimanya kale mazima nze nnyinje buse buse kyenkwe yali mbulaaka lumunaloota nga nayiti azze nga nsonyiye tuli mulaala nga tepaatu yafukamidde ng'akalaba olw'okumuleka nasanyuka nze ekiro ekyo kyonna naye rabayo kyali kirooto bwe nasisimuka nagwa ku ddalu nga ntuyanyenze natobyedda yankuweeno nayiti komawo tube mukwano gwe twali mwedda luli oluyombo lwakoma naye lwakiweza mu byekiti nnyo bbaluwa yeeno nayiti gisomi kunziremu kukyolowooza omubaka oyo bambi gw'otumye nga mukosita ajja kukiriwa wabula bwe mbanga ogiddamu kyenkusaba bwe butanvaamu lala lala nayiti mpulira bubinzi lalalalalala nayiti njula nakufa nanalanalalalalala nayiti mpulira bubi nanalalalalalalala nayiti njula
owaende kandira muntu wange
nedda si muntu
ekyo kisenge Seruganda
kino kibadde kisenge
katonda wange
seruganda oze byebbaluwa kambyeko
abibireko ddala
kati seruganda baluwa gitwaleyo
ongitwaleyo naye ngenze ntya
osino ina ndamba
asiri
naze nga bwendine mmotoka ugende femi onzondeke ku bbali
kitikale ko bbali motuke
okotuke
omwe bbalu
la 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 la
la la la la la la
la
la la la
la la la la
la la la la la
Kulungi sebo Jebale Mutawana achi
Ate wali tapo kutwali za wamu
Tawali
Kukia kongosi Bantu nye butumi
Ani akutumie
Oliwo
Oli wange Yani oi
Ye kasu
Sima nyonga ambagu nogu kasule
Wego
Aubangi dayo
Ii na itisoko kumewo
Ate chichi
Andi kwa gambi visi ngobu unji tapi gambi enzi Bili mbalua
Mama nyebu Awandi sine balua Ngane nebulala
Iyo na iyo
Kakati agambi ati
Agambi mbugu enziramu Zemodize yobu baka
Omanyi Bwagendo mugame tisiri yo
Ii atoro kwa kanude viso
Kale kama kudemu
Kale Uliriza
Dayo mugame musajja watu Si wandise orebisera Tene patu Bambi wali Ananda bachachi bachichamu Tena mugambo bayera vite Sichaiza saga busazi Na matirande sichata musobi Kizewe yandi byanga ansonyi we bambi taroka usigate chimuwe chokubuza nalabu kanze nepa wabikatize nepa tuturi mulala sita yonze na itinsibye ebyo byali kasaga busazi kwe mugambe tino wendi na ye chansabye nganye chikane
nechiva chichamu okukomawo kubabye ngambye biri kamala Goma zoku jisoma sokoro woze Uzire mweche tweche tufu Mbate nera vite Embuzi yegenda kuzara Chinaba chasa nyugo noba uri Kuvane nkoko yoya yalula mukaga Katidye no kulindirite Muno yitayo uku wikendi Zemusajja uka sure gomanyi Ebuaye sekulwe na bweru Akwagaliza obula muboka Kankoma uku tunaiti
Doza uri tebulonji
Bite,
gote ni sebulonji
Nice, ate chichi
Titi
Zuno komyeo
Ate chichi
Amulesi, mulesi
Baba demandese kumulesi nyabu
Kati nkolentia
Seruganda webali kunde
Kale mwondangi
Okorotia Seruganda
Kwaanyi
Kozi ya bata kanya
Kamba ya kanya mkanyi
Kati Seruganda mpama Soke mkubaru yu bateke
Ato soka mkubwa Mugambe wadebe wagana Olioko msambu liye
Waliye wange nga bambi manyi Tichangu nyowe chukunonya Waliye wange nga bambi manyi Tichangu nyowe chukunonya Nganda baba chara banji ntoko Kasi manyi tibali kubyabwe Banzi tabu abani inuza Katikwe wagenda bali murwali Abami abansigula Dababa sekanti ndimorela Baulira wenafuka mira Tinabaswaza chari chichamu Tege tegereza b'ebigambo byabwe bye boogera nze sibifaako kambaleke abaseka baseke b'ebibaawo ebyo ne bulaaya yangu weno nayitikomawo tube mukwano gwe twali mwedda luli oluyombo lwakoma naye lwakiweza mu by'ekiti nnyo
nalabukanze nembawa bikatize nempatu tuli bulala siddayo nze nayitisike ebyo byoliko sanga busambi nalabukanze nembawa bikatize nempatu tuli bulala siddayo nze nayitisike ebyo byoliko sanga busambi
tujja kweguya tugende
tugende bugenzi tugende
Remember where you got it first. www.djericom.com